mchana wale. Leo staki tuto, leo staki tulale. Chane, okengware.
Flonsa kafu, boys name cool but waba ni barafu. Refa tore kadapa kumechezo game rafu. Mileage na verse ni masafu wa marefu. Rory ya area na arufu ni za viatu. Write my name na erufu izo baku. Shash kwa bong na stash ni mendasu bakbaku. Banga kini saksua anaku. E boom show Mr. Pinky pumbavu. Atese chingi kitu na lavu. Chingi jugu na maji ya madafu. Zugu vudu na mamore wengine watatu.
We kuja na wale, leo staki tuto, leo staki tulale, chane, mokangware. We kuja na wale, leo staki tuto, leo staki tulale, chane, mokangware. Hakuna kulala, kila kitu mukiteka na bala. Jini moja mbaya na handa. Taxi, zote ni kazi na fanana. We all look alike.
What a night, what a night, what a night. To be alive na machaji wa mi. Ni ile siku sute mbiaga na knees. Wablings, icha kila frog mina kiss. 4W ndio mtaa mina dig. Natoka bar via feed nilipoteza kicks. Na vile nikapenga siju nikaite shiks. Oh gosh, oh my homie.
We kuja na wale. Leo staki tuto. Leo staki tulale. Chane, mokangware. We kuja na wale. Leo staki tuto. Leo staki tulale. Chane, mokangware.
Kauringa juu ya tata. Tumbo iko flat, tukendi nko juu ya garden. Mejipinza ras. Una daiga nshikeno nitoleza lunch. Mesetu maloko sana morisu nisete kishash. Tana ptu wenyewe sutatani ni bash. Design full blast. Tukuko club it's party time. Nataka drinks off just juu ni kate wine. Vile nani bamba hopa pa kila mse ako fight. Kesho si jobs so naza beki hadi ngore nine. Tukijinai sivu ndo siwe sticky time. In case ni mess kona pack ya trust your mind. Kile nko dry spell nika nimekua gun
too fast. We kujana wale. Leo staki tuto. Leo staki tulale. Chane, mokangware. We kujana wale. Leo staki tuto. Leo staki tulale. Chane, mokangware. We kujana wa, 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 wa. Wa, wa, wa. We kujana wa, 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 wa. Wa, 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 wa. We kujana wale.